was on record.
Fresh. Yeah. Bunga goma cheese, bunga cheese, bunga quality is a festi. Watu tupo osa, gongo goma cheese, gonga cheazi, gonga kwa ladies e festi. Watu tupo osa, mzigo hupo kilo, hakika umeja. Ukipita razima, utapigwa na butwa. Sexy lady, cheza bila wasi, hilo dansi kwa chansi, kama misuka ya shabaransi. Jo cheze kidalipo, nikudalike kalale nacho, najua usiku mkubwa taona na kesho. Jocheze kidalipo, nikudalike kalale nacho, najua usiku mkubwa taona na kesho. Yeah yeah, yeah yeah. Chukua yote yote, tucheze sote sote, tucheze mila bumizuka mpaka bongo flavor. Chukua bongo flavor, tucheze kibongo flavor. Chukua yote yote, tucheze sote sote, tucheze mila bumizuka mpaka bongo flavor. Chukua bongo flavor, tucheze kibongo flavor.
Yeah, you follow go, you my cause.